nacho waza one day twende mbali na jua mekutesa wengi kwenye mapenzi na kwa kumjenzi mtajenga na wewe yani mtoto mashallah umebarikiwa nyota yako sio ya punda nyota yako njiwa kwenye tendo mimi na data na changanyikiwa nacho pia mimi baby kuibio
alhamdulillah toto njema nimeipata kuona inajidai mimi bila wewe nitatapatapa
everything you better know. Stack your tiny baby in the pressure. When your baby call me King Kong, King Kong. Nibeda fasi, how tell you tia. Nibeda fasi, wendo marikia. Nibeda fasi, kipenzi ni kupe dunia. Nibeda fasi, mama mimi nita kujengea.
You are my beautiful. You are my one and all. You are my beautiful. You are my one and all. You are my beautiful. You are my one and all. You are my one in love.
Yeah, yeah. Despacito, you are my mommy. Ulipo nipo, undoki kichwani. Sipendi ugo, napenda mani. Nipende mami low, sije niacha doa, yeah, yeah. I'm going my show, nikiudiom nina show na wewe. Ata mfanyi nini, atuachani. Duniani ni mono wengi, you are number one.
Basi mama tucheze, basi mama tuimbe. Basi mama turinge, basi mama tuvimbe. Basi mama tucheze, basi mama tuimbe. Basi mama turinge, basi mama tuvimbe. Pisi flani imenoga hivi, pisi flani imenyoka hivi. Pisi flani nyuma DVD, imenoga hivi. Nyuma DVD, kiuno dodondosha. Ila navonipa mtoto ananikosha. Sini wenge na muona kama malaika. Ika, ika, ika nani ita, ita.
You are my beautiful. You are my one and all. You are my beautiful.